mama ye ake zeli bandele kula tandazela magqirha ndana nandinokuba sakula ndana
The other other.